Ella, 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 you know.
Dre.
I wanna eat a chili burger. Ah, come on. Wah, ah. Nataka nikone una move step. Step by step, yeah, move step. Step by step, yeah, move step. Step by step, yeah. Yeah, nataka nikone unapita kulia, pita kushoto, kama unalia, kama mtoto unaumia, baridi kwa moto ringa, boss kama unatake photo. Yeah, a super fly like kama butterfly, original yes kile kifaa, usiulize jua wewe ni faa, kulanda na kupita kwa pita, dress code una kill baby boo, napokutazama ndo nazama ili fuu, cheza ukiyama mama mimi wewe tu, taratibu ndo uta number one and two. Ooh, my boo, sex señorita. Napokutazama ndo nazama kakabisa. Call me, baby girl, you know you own me, own me. Baby girl, put it on me. Gangsta, paradise, put it on me. Napenda una macho like a soul me. Move step, step by step, yeah, move step. Step by step, yeah, move step. Step by step, yeah. Yeah, nataka nikone unapita kulia, pita kushoto, kama unalia, kama mtoto unaumia, baridi kwa moto ringa, boss kama unatake photo. Move step, step by step, yeah, move step. Step by step, yeah, move step. Step by step, yeah. Yeah, nataka nikone unapita kulia, pita kushoto, kama unalia, kama mtoto unaumia, baridi kwa moto ringa, boss kama unatake photo. Ni miliki kote tani yako, kipi kupe chote peke yako, siti yako kami mbele yako, ishi kwa kujua mimwe zako. Love with your sight, sex get a night, morning every day, peace be the fight. This song I was a kucheza get a night, King Kong na mzumba kabarekati, yeah. Wengine tena sitaki, sitaki, wengine tena mibasi, mibasi. Wengine tena sitaki, sitaki, wengine tena mibasi. Nikuna move step, step by step, yeah, move step. Step by step, yeah, move step. Step by step, yeah. Yeah, nataka nikone unapita kulia, pita kushoto, kama unalia, kama mtoto unaumia, baridi kwa moto ringa, boss kama unatake photo. Move step, step by step, yeah, move step. Step by step, yeah, move step. Step by step, yeah. Yeah, nataka nikone unapita kulia, pita kushoto, kama unalia, kama mtoto unaumia, baridi kwa moto ringa, boss kama unatake photo. Oh.